Good morning, everyone.
Good morning.
I hope the Sabbath is good.
Jeg håper dere har fin sabbat.
We had a week from last time we met here.
Det en uke siden vi var her sist.
And so many things have come. We had some successes and some good results.
Mye har skjedd. Vi har hatt gode resultater og suksess.
And some of us had a lot of difficulties, disappointments.
Og noen har hatt vanskeligheter og skuffelser.
But we are all here to thank the Lord for what he has done for us through this past week.
Men vi er alle her for å takke Gud for hva han har gjort for oss i den uken som er gått.
I hope that whether you had bad results or something disappointing, you still want to be here and pray unto your Lord.
Jeg håper at selv om du har hatt skuffelser, så at du har lyst til å være her og be til Gud.
Today I thought that we look at one very short story in the Old Testament.
I dag skal vi se på en kort historie i det gamle testamentet.
And that story is found in 2 Kings.
Vi finner den i andre kongebok.
And we'll read this story and see what we can learn from it.
Vi leser historien og ser hva vi kan lære fra den.
2 Kings chapter 6.
Andre kongebok 6.
We'll read from verse 1 to 7.
Fra vers 1 til 7.
I'm reading from Good News Bible.
Ja, en oversettelse leser han fra.
One day, the group of prophets that Elisha was in charge of complained to him, "The place where we live is too small."
En dag sa disiplene til Elisha, "Vi har ikke plass nok her vi sitter foran deg."
"Give us permission to go to Jordan and cut down some trees so that we can build a place to live."
La oss gå ned til Jordan og hente hver sin stokk, så lager vi oss et sted hvor vi kan være.
"All right," Elisha answered.
Ja, bare gå, sa Elisha.
One of them urged him to go with them. He agreed.
En av dem sa, "Vær så snill og gå med tjenerne dine." Han svarte, "Ja, jeg blir med."
And they set out together. When they arrived at Jordan, they began to work.
Så gikk han med dem, og da de kom til Jordan, begynte de å felle trær.
As one of them was cutting down a tree,
men da en av dem felte sitt tre,
suddenly his iron axe fell into the water.
Falt øksen i vannet.
"What shall I do, sir?" he exclaimed to Elisha. It was a borrowed axe.
Da ropte han høyt, "Å, min herre, den var til og med lånt."
"Where did it fall?"
Hvor falt den?
Elisha asked. The man showed him the place, and Elisha cut off a stick, threw in the water, and made the axe head float.
Han viste ham stedet. Da hogg Elisha av et stykke tre og kastet det i vannet. Slik fikk han øksen til å flyte opp.
"Take it," he ordered, and the man bent down and picked it up.
Ta den opp, sa han, og mannen rakte hånden ut og tok øksen.
This is a story possibly we have read over and over and they have heard about it.
Denne historien har vi hørt mange ganger.
In verse 1, we are looking at a group of students.
I vers 1 så ser vi en gruppe studenter.
They are there to learn about prophecy.
De skal lære om profetier.
And Elisha is in charge of this group.
Og Elisha er sjef.
I could imagine that this is a school, like the school we have here.
Det er som en skole vi har her.
And they are complaining that the place they have is too small.
Og de klager over at stedet er for lite.
That's something strange.
Det er litt rart.
Why all of a sudden the place has become small?
Hvorfor er stedet blitt for lite?
We can try to think of the reasons why. But we know the works that Elisha and Elijah had done before.
Vi kan tenke på grunnene, og vi vet om arbeidet som Elias og Elisha hadde gjort før.
They had done a lot of miracles.
De hadde gjort mange mirakler.
And these people wanted to learn of this good news that they had heard of or they had seen.
Og disse studentene hadde lyst til å lære om de gode nyhetene som de hadde sett og hørt.
And because of that, a lot of students were coming in to learn.
Og mange studenter kom.
And this, in a way today, if we look at our church, is our church small?
Og hvis vi ser på vår kirke i dag, den liten?
Why are people from outside, the young ones who want to learn, not coming to our church?
Hvorfor kommer ikke de unge utenfra inn for å lære i kirken?
Elijah, Elisha did a lot, and people, they didn't go out to call them. People were just coming, they want to learn, and the place was small.
Det var så lite, fordi det kom så mange som hadde lyst til å høre på Elisha og Elias.
And if we do good works, people will follow, they will come into the church.
Hvis vi gjør gode ting, så kommer folk inn i kirken.
The church will be small.
Og kirken blir for liten.
And we will say, let's go and make a bigger church.
Og da må man si, la oss bygge en større.
But interesting enough, even when they're asking about the place being small, they are interested to change the place themselves.
Men selv om den liten, så de interessert i selv å gjøre denne forandringen.
Several times I have come to this church to help, but most times I just come and find something has changed.
Noen ganger så kommer jeg her for å være med på noe, men da ser jeg at noe har forandret seg litt.
So sometimes we complain that this is not right, this is not right, and we expect Svein or Jeff or Stig, someone else to do it.
Noen ganger så ser vi at her det noe som ikke stemmer, så vi forventer at Svein Arvo og Jeff og Stig fikser opp.
But these young people, they say, let us go. We want to cut and make a big place for us.
Men disse ungdommene sier, la oss gå og hogge ned trær og få til et sted.
So they were not just complaining, they wanted to change the place.
Så de klaget ikke bare, de hadde lyst til å være med på forandringen.
More important, they don't just say, let us go. They ask, will you go with us?
Og de sa ikke bare at de skulle gå, men de spurte, vil du bli med?
Something that we can learn there that in as much as they were willing to go and do it, they thought they lacked some experience.
De hadde lyst til å gjøre noe, men de innså at de manglet litt erfaring.
And they're asking Elisha, will you come with us?
Og de spør Elisha, vil du bli med?
That's a lesson also that we learn sometimes as young people. We want to do things in a modern way.
Det en lekse for de unge å si at vi har lyst til å gjøre ting på vår måte.
And we are these gray-haired men. What do you know? You lived in the past. We are using new things now.
Og nå tenker man at dere gamle har ditt sånn gammeldags metode, så vi må gjøre ting på en ny måte.
But these people did recognize the wise experience that they had with them.
Men disse studentene tenkte at det var litt visdom i det de eldre kunne bidra med.
But interesting also, Elisha does not say, well, it's not my idea, you go and cut.
Elisha sa ikke bare, ja, dere har funnet på det, så bare sett i gang dere.
He agrees to go with them.
Han var villig til å gå sammen med dem.
It's a lesson that we must always work together.
Det noe å forstå om at vi må alltid arbeide sammen.
The young, the old.
De unge og de gamle.
The strong in faith, the weak in faith must work together.
De som har sterk tro og de som har svak tro må arbeide sammen.
For the word of God to go ahead, everyone must participate.
Alle må ta del for at Guds ord skal ha framgang.
There's no one who is young, there's no one who is old.
Ingen for ung eller for gammel.
So, if we move on, we see now they go to Jordan, they reach there.
Og så ser vi at de går til elven Jordan.
I really don't know why they had to go and start cutting above the river.
Jeg vet ikke hvorfor de måtte hogge akkurat ved siden av elven.
But they go possibly along the river, you find a lot of trees, and they were cutting over the water.
Men kanskje akkurat langs elven var det mange trær som de kunne hogge ned.
And one of them is cutting, and we read in verse 6.
Og mens en av de hogde, så leser vi i vers 6.
No, verse 5.
Eller 5.
As he was cutting, the axe fell down.
Mens han holdt på å hogge, så falt øksehodet av.
Allow me to get the axe.
Nå henter jeg øksen.
Where is it?
Ja.
I think it was bigger than this.
Jeg tror den var litt større enn den her.
And maybe not as modern as this.
Kanskje ikke fullt så moderne.
And as he was cutting above the water, the axe fell down.
Og når han hogde der ved siden av vannet, så falt øksehodet.
And when it falls, it goes right in Jordan.
Og det faller rett i elven.
I don't know what all of us would have thought, but this man who was cutting, he didn't complain about it falling, but he says, oh, it was borrowed.
Jeg vet ikke hvor man skulle tenke, men når han som hogde den og så det som skjedde, så sa han, oh, den var jo lånt.
These were olden days when axes were not bought from hardware as well, just walk to Biltema or Klaas Olsson and just buy one.
Det var ikke i gamle dager, så kunne du liksom ikke bare gå til Klaas Olsson og kjøpe en sånn øks.
Possibly this axe was passed from father to son and so forth. It was in the third or fifth generation.
Kanskje en øksen hadde vært i flere generasjoner.
And as this young man went to borrow, imagine what this man was saying. This is my axe. Young man, take care of it.
Og den mannen som lånte han øksen sa, denne øksen må du ta vare på.
I can't buy it.
Jeg kan ikke få kjøpt den.
Do you know who made it?
Vet du hvem som laget den?
My grandfather.
Min tippoldefar.
And of a sudden it's down into the water.
Og så den plutselig i elven.
If it was just this part, we know physics, it would have been floating.
Hvis det var bare den delen, så fysikklover sier at den ville flytte.
But with this it goes down to the base, into the mud.
Men med øksehodet går den rett ned i jama i elven.
I don't know what would be your feeling. You have borrowed something and someone warned you and it's down in water.
Du har lånt noe. Hvordan ville du føle når den forsvunnet nedi der?
You start thinking, what will I say to this man?
Hva skal jeg nå si til denne mannen?
Today you would just say, well, let me get into the car, go to Biltema or Klaas Olsson, buy another one.
I dag ville vi si, å, jeg bare drar til Biltema eller Klaas Olsson og kjøper ny.
I lost yours, but I bought another one.
Jeg mistet din, men jeg har kjøpt en ny.
But it wasn't so those days.
Men sånn var det ikke da.
And he exclaims, it was borrowed.
Og den var lånt.
So he's stuck.
Så var han låst fast i hva skal han gjøre?
And this is where the experience comes, the wise people come in.
Så kommer erfaringen til de kloke.
And Elisha finds a solution.
Og Elisha har løsningen.
But before we go to what Elisha says, let's look at this axe that is down in the water, in the mud.
Men før løsningen, la oss tenke på øksen der nede i gjørmevannet.
I don't know how many of us have walked in mud, thick mud that is very, very deep.
Vet ikke hvor mange som har vasset i dyp gjørme.
Each time you try to walk, you are actually going deeper and deeper.
Og jo lenger du vasser i det, så går det dypere og dypere ned for deg.
As long as the axe remained there, it was useless.
Øksen der nede var ubrukelig så lenge den var der nede.
And I was thinking as I was reading this text that could it be me? Could it be you? That this axe is sitting down there not fulfilling the purpose it was made.
Jeg tenkte kunne det være meg eller deg som var litt som øksen der nede som var ikke som ikke oppfylte sin intensjon som den var tiltenkt.
We are sitting in mud in our sins. We cannot do what God created us to do.
Vi sitter i syndgjørme og får ikke gjort det Gud har tiltenkt at vi skulle ta del i.
And it could not come up on his own.
Og den kommer jo ikke opp av seg selv.
It was down. If it ever tried to even just go further down.
Den bare på en måte går enda lenger ned når den der nede.
But Elisha comes with a solution.
Men Elisha har løsningen.
And what does he say?
Og hva sier han?
In verse 6 says, where did it fall?
Han sier, hvor falt den?
The wise, the experience now comes in.
Erfaringen kommer godt med nå.
The wise, the great hair men here we have, they come in, they say, what happened here?
De gråhårede sier, hva skjedde her?
And he points, he says, there.
Han peker, der forsvant den.
And he goes, picks a stick.
Han får tak I en kvist.
And throws it down there.
Kaster den der.
Where the axe fell.
Akkurat der øksen forsvant.
I don't know what miracle, or those who know physics well, how can this float?
Dere som kjenner fysikk godt, hvordan kan den flyte?
We know people very well, they would do float.
Tre flyter.
But what explanation do you have that the metal, the iron, begins to float?
Men hva slags regel det som får hjernen til å flyte?
Peter, maybe you have some physics that will explain that.
Peter, kan du forklare fysikken her?
How can this float?
Hvordan kan den flyte?
It's a miracle.
Det et mirakel.
There is no explanation to it.
Ingen forklaring.
But the point is that we see the axe floating to the surface.
Men poenget at øksen kommer opp til overflaten.
If we bring it to us, we are sitting in mud. We are not able to do anything until Christ, the branch, the stick comes. Then shall we raise up to be seen.
Vi kan ikke gjøre noe der nede I gjørma før kvisten, grenen, som Kristus, løfter oss opp.
We read from Jeremiah 23, verse 5 and 6.
Vi leste fra Jeremia 23, 5 og 6.
And the Bible says, in those days I will raise a king from the branch of David.
Og der står det at
23, verse 5 and 6. The Lord says, the time is coming when I will choose as a king, righteous descendant of David. The king will rule wisely and do what is right and just throughout the land.
Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg reiser opp en rettferdig spire for David. Kongen skal regjere med visdom og gjøre det som rett og rettferdig I landet.
Verse 6 says, and when he is king, the people of Judah will be safe, and the people of Israel will live in peace. He will be called the Lord our salvation.
Verse 6, I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt, og dette navnet han skal få, Herren vår rettferdighet.
In most of the Old Testament text, the branch stands for Christ.
Den grenen I det gamle testamentet betyr Kristus.
And as long as we remain in the mud without Christ, we are useless.
Så lenge vi blir I gjørma, så det vi nytteløse.
If we go back to this young man who said it's borrowed, he turns and as Elisha, it fell down. It was borrowed.
Den unge mannen går til Elisha og sier, den falt ned I vannet, den var lånt.
We can go back to the time of Adam. He fell down, and the same consultation was done in heaven.
Gå tilbake til Adam, den samme konsultasjonen ble foretatt I himmelen.
It was said, well, man has fallen. What shall we do?
Mennesket har falt I synd. Hva skal vi gjøre?
And again the branch was taken from heaven, plucked out and thrown to the water in order for us to rise up.
Og grenen eller spiren ble tatt ned og ble altså offret for vår skyld.
So we need Christ for our salvation.
Vi trenger Kristus for vår frelse.
We need Christ for us to perform our duties, why we were created.
Vi trenger Kristus for at vi skal oppfylle intensjonen han har tiltenkt oss.
So despite all this, the axe was floating now.
Så på grunn til tross for alt som har gått galt, så flyter øksen nå.
Let's take verse 7.
Vers 7.
2 Kings 6 verse 7.
Andre kongebok 6 vers 7.
And he says, take it out, he ordered, and the man bent down and picked it up.
Ta den opp, sa han, og mannen rakte hånden ut og tok øksen.
You see, God is going to do everything for us, but we have a part to do.
Gud vil gjøre alt for oss, men vi har også en del I dette.
Even when the axe was floating, Elisha did not get it.
Selv når øksen fløt, så var det ikke Elisha som tok tak I den.
when it was out there, he just ordered the young man, take it.
Når den var der, så sa han til den unge mannen, ta den du.
We still have a part to play in salvation, that we must make a decision to take it.
Vi har en del i frelsen ved at vi må ta og ta imot den.
It's up to us to decide whether to take it or not.
Det opp til oss om vi vil ta imot den eller ikke.
If the young man did not take it, it would have remained in the river. It would not have been useful.
Hvis den unge mannen ikke hadde tatt tak i den, så hadde den forblitt i den gjørmete elva.
Today I want to end by saying that the opportunity is there. Christ is waiting and he's saying, take it.
Jeg vil slutte med å si, muligheten der. Ta imot den.
May God bless his word. Amen.
Må Gud velsigne sitt ord.